noma yini engabe yenzeka manje akuvele kwenzeke nje akho makhuzana la uvula ibhiya fakile bangcela bathi kimilini bangkimilini bathi fakile angisazi manje ngifake kimi the long talk
Let's do this, let's do this, let's do this, let's do this.